Wesogeza kuno mimsharesha ukoki Usiponi pasibando Suko mepanda ya nisiyandoki Hey, hey, hey Mambo Tunameki mana tutaki maneno wafanye gange Wanojipendekeza mdogo mdogo dele tutawapanga Kimenuka Mbiye tena kimenuka
Wapio
Kimenuka
Eke nini
Mbiye tena kimenuka Waka waka Wakija kumina nane wepita nao Siyache watambe dunia so yao Sprizi ya kuna mapenzi Viva bufi malibufi na mwaga tuma pesa Wanatukari ya genge Kila siku na wapambe Wanatamani watu nyonge Eti tusisonge
Taki maneno wafanye kanga Wanojipendekeza mdogo mdogo dele tutawapanga
Kimenuka Mbiye tena kimenuka
Wapio
Kimenuka
Ete nini
Sama tena kimenuka Waka waka Kimenuka Mbiye tena kimenuka
Wapio
Kimenuka
Ete nini
Sama tena kimenuka
Oh yeah Obi Hivu najua wale masnitsi ya mboki kutana nao Wanakungia vizuri kiondoka wananza kukucheka Wakamlia tundimu He's a non-double six for life Ah, niko na cast to the fire Mwambie baba yaga suwaze wapando mda wetu sasa Shit